yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde sakiraabe hedi be studio tamani o do sa saki ko modo Ousmane Dicko yottito kabaruji gondi do di yudo de la maison de la presse do bamako do ono arado heddi be torra ngadu ka kidal fewde ministre be diga kenye lagina ko be jeddo keddi ken taton be yorewbe non heddi be torra ka jabbarama le lagina handen le boy wonki kanyi e najugol dum etaede yimbe lagina ana tagal mali fewde e ka torra aser weytike wallobe walliroobe jawdi fedde de wi ana yidi jawdi mobe fa malinkobe ujinaji sappon wombe to beerato le leydi Mauritanie keba no paabore hono suudu dogotoro iyota ƴeewi hitande ƴaɓɓina nde ñawɓe ujunaji temedere e capanɗe joyon oppidi ujunaji capanɗe jeegom ɗi adaduji andinama le battu sappo e jeenoɓe mawɓe suudu ndu ɗum woni conseil d' administration ɗe woni toɓɓe kabaruji meɗen ɗen jottinta hande bisimilla moɗon e dow studio tamani hono adadu heddiɓe e torra ngaɗu ka kidal fewde e ministrema ɓeydi ka keeñe yo lagginankoɓe jeɗɗon keddi hen ndenno rewɓe taton ana e mabɓe du ɓe nattama aljumare nde faaɓe cuure keɗoɗenna ko Oumar Waygalo faccitani en
yimɓele jaɗɗom keddi ley hen rewɓele tato ana hakkude mabɓe ɗum wonono bonandaji gaɗɗi aljumare ƴaɓɓinon nde to kidal to AFP hokki oɗo kabaru ɓe kolliti wiide debbo goto barmunoɗo ley hen odu heddike e barme ɗe ko naɓa sawre yeede to Dakar to oɗo debbo ana hollita wiide wakkati joni rewɓele taton kañi en keddi ley ɗiɗo bonandaji kabaruji dokkanoɗi arani ɗi ministrema hollitino wiide yimɓele jeegoyom kañi en keddi ley hen ko yaata capantaton ndu kañi en goni barmuɓe ley hen kaaɓe kaalay hono heddiɓe ley hen ɓe ko gonani kanko keɗaɗo walde nations unis le leydi meɗen ndi hollitawede o jokkan ɓeɗo e yimɓele faaɓe birfito to laggine toto suturaji mabɓe ɗi kaani waɗude joni woni arande hono keɗaɗo nations unis le leydi meɗen ndi jokkito hono yimɓele heddiɓe ley basiji ɗi le nokku o oɗo bonana gaɗɗo fewde e ministrema le aljumare ƴaɓɓinonde kanko murtuɗo kiɗɗomoɓe nodditta iya dagali so wi hoore muɗum jaadinke hannde hollitiwide kañum waɗi ɗiɗo bonandaji
ele focci tande on kabaruji ɗi keɓo andude tan wona soldat sen rewɓe taton keddi hen yo ɗum debbo goto noon hono mayɓe soldat sen jeɗɗon aljumare ƴaɓɓinde nde kidal waɗata jeenoyo soldat sen laggine warɓe inde oniɗo mali ɗo heddiɓe e wolde ɓe samɓe kidal jaɓɓorama lagine le lagine le boy wonki kañum e najugol ɗum e tawede lagginankoɓe ana caggal mali le wolde fewde e torraka wala fuu ko watta soɓe jaara caggal Issa Fakaba Sisoko haaldi e honoraji amen Sagno Camara gollowo e suudu télé chérie TV keɗoɗenna ko Oumar Waygalo faccitani en
ile min nani oɗo kabaru mine yimɓele guinéya en ɓe boy yonki min gondi ley nokku o fofota yimɓele gonɓe ley gallure Conakry nde wakkati joni le suudu radio wondu ɗon ndu émission ngaji fina tawa wondi e wadde ley nokku o fa yettoyo hono golloɓe gana e jeeya laamu ɓeydu ana gondi e gollude golleji muɗum en wadde hono ɗiɗo golleji ila min maati ɓeɗo soldat siɓɓe keddiki to kidal to yimɓele gonɓe ley laguine ɓe fuu yonkiji mumen ko metti sanne ñaloma hande o min yiide yimɓeleɓe sikira mumen keddi ley oɗo kasara le nokku noddirteɗo limbaya iɗum le commune mattoto ɓe fuu sa ƴeewi yonkiji mabɓe ko boyi noon mali kañi e laggine sa ƴeewi mali walli wakkati furde laggine jogui tiɗallaji min furdu yomin tarikiji gooti miɗe mila saabi ko ɓeɗo yimɓele keddi ley oɗo kasara ko ɗum watta so lagginankoɓɓe mbe yimɓele mumen ɓe joppa mali eɓe jogui oɗo hakkille
kala ko jiɗɗo hokkude kabaruji moɗon poɗe fa e bembal amen facebook do studio tamani hono kanko Manuel Vars ana domta maliga janggo ɗo o faɓɓata janggo ɗo o faɓɓata ñalade ɗiɗi pade makko yaade Burkina Faso ñande asowere nde ngol dawlo waddanan premier ministre o yidude e laamiɓe leyɗe ɗiɗi ɗo torraji gaɗi maɓe fawarde e soldat sien france premier ministre français o hokkan mali du taƴoral français ana tawda e muɗum o yidandu e kanaka leydi ndi Ibrahim Bocar Keita le garalgal makko bamako ɗo hono sandu nations unis darandindu jongitiɓe waɗi noddaga fewde e walliroɓe jawdi noto ko yaawi ndu dardi du jawdi moɓe fa ujunaji sappo malinkoɓe wonɓe mbiraɓe note elena pes daraniɗo kabaruji le aser to Mauritanie to haaldi e Fatumata Togola keɗoɗenna Oumar Waygalo
Kambera do ICR an wondi e faabade maliyon koobe ko yaata udinaaji sappo nyongitiibe hitande 2012 wakande tiidallaaji din gadno le leedi malindi le hitande 2016 ne min kejaaki wakkar jono hollitinde wiide fa yoga yimbe be fu mbirfito sabi desa ƴeewi jam e deedere won ko wartay le nokkule de iwride ko nayiri bangal kebal mi do jogi tiidallaaji wakkar jono ka mi den gonde hokkindirde juude mi den gollide e walde nations uniinde wakkar jono yimbe le hono jogi be tiidallaaji wayde nyamde fa haara sa bami le tiamdere fa tawan jano yom goni be kebata nyamde fa kara ko wadi dum wakkar jono don ballobe le leedi de be gondi e nattinde koyde wakkar jono min daara min gada no min gatta fu fati dum burani fati min jotto yo hono to min jotti arande to
hono batte yidde be dande gallure tumbutunde denagu wadde ministere lamado leedi ndi wadde batu betake o batu hertindotto nokkuje kebe leedi meden do nokkuje kerogol gouverneur region o ana tawda e majjun nenno kanko adama kansay haldi e bokar jite kededana ko mamadou sama seku facitani en
yimbe le region o biltaki e majjum fe si tiadele fuf be jihi e ley ko jiadinkoɓe nangi non nokkuji ɗi kerol hakkude mali algérie kerol hakkude mali e burkina e kaño kerol hakkude mali e mauritanie waɗanaka mande laamu mali o ana hani fa hande tinnade bangal ndenaku keeri ɗi sallah jaam e deƴƴere ana warta nokkuji men ɗi ko bonodaji ɗi ɓeydima sembe ko e ley hen jaati yimɓe faafi masibinama e ɗum holla wiide kabaru kerol hanaka yeɓede fe bangal dabareji ndenaku leyɗe
hono Airbus suudu moƴƴinore avion ji andini malisodi avion C295W joni woni arande oɗo avion mo motereji ɗiɗi ana wawi ɓande yimɓe capanɗe jeɗɗon e goho kañum e tonuji jeenayi kaake so o ɓolo jaati ko omo wawi leleru goto fu diwde kiloji ujunaji joyyi e temedde nayyi larme gana algérie égypte kañum e mexique ka fu ana golliraka ndenno coggu makka ana yara fa e milliardji sappo e jeegom hono projet mali femme ana wondi e gollude fa rewɓe dartoɓe keɓal ɓe kewa bawɗe ndenno e ley majju ndu ɓe mbawɓa waltegol wakkati du hono hooreɓe golle arano o projet o asi beeli mahidou barasiji fa yirwina margol liƴƴi batu aran tottere golle waɗi beete hande ɗo bamako ɗo projet o yo duuɓi joyyi le commune aji sappo kaye kulikoro kañum e sigaso yo pinudi itti jawdi mum kanko madame keita aissata juɓɓinowo golle projet mali femme haalde e ibrahima kilou mayga e imirana kilou mayga keɗeɗenna ousmane ñale buuli
projet mali femme fana muɗum yo faabade rewɓe golloɓe faaɓe mbowa no wawtu wondi e waylitirade min paami kuteji tongiɗi no wawtu wondi e waylitirade fuu yo rewɓe ɓuuri torude oɗo projet wallan rewɓe e golleji mum ɗi fa yottoyo e aytade beeli e moƴƴinde barage faaɓe keɓano ɓe ndemira yalla ɓe mbowta no wawtu wondi e waylitirade wakkati joni komin golli min pammini rewɓele gomɓe ley commune ngaji sappo ley région ngaji tati
ujunaji temedere e capanɗe joyo ƴeewa ujunaji capanɗe jeegon ndu oppama hitande 2015 yo ɗum woni ko iyota andini ɗi adaduji andinama beete hande le batu sappo en yeenoɓe mawɓe ndu suudu dogotoro horoje suudu ndu wi golloɓe ɓeydane andal gollirde ndeɗu ɓeydane kaake yalla ñawɓe ana keɓa sago mamadou sori dambele horeje iyota o haaldi e oumar waygalo keɗoɗemɓe
sur le plan de activité
hitande 2015 de golleji ɗimin gollili nokku min cawri guite yimɓele ko yaata yimɓele ujunaji temedere e capanɗe joyom min oppi ko yaata ujunaji sappo e ɗiɗi ɓi adama le hitande 2016 nde miɗen gondi e gollude golleji wakkati joni min ɓami anniyedu min ƴeewa yimɓele amen ɓenoɓe kaani ekkintinirede faamin jaabo wakkati joni o golleji ɗimin kaani gollude ɗum woni le rumde afrique nde leyɗele kedduɗe hirnangue ɗe caggal muɗum dumin ƴeewan dogotoronde noon hani moƴƴintinirede yimɓele amen ɓeɓe laato dunki en ande tawe yimɓele garoɓe sawrede ɓe du kani jaɓɓitede ley nokku min keɓa du kaaki gollirɗi faami golle golleji amen ɗi no fewi
renforcement du plateau technique par l'acquisition des nouveaux équipements
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo toɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen famata hono kulkoro wara hebde ɓulli nayyi le lebbi ɗiɗi garoji ɗi golleji mum puɗɗi yontere hannden yo soma pep itti jawdi muɗum ndi ɗum ɓeytana yimɓe toon sugulla ndiyam fewde e ceeɗu o no fewdori ni honno tottere jaate ɓamare e dow yimɓe e yirwere keredu ley laamu o waɗi beete hannde to segu to imaɗe mum yo dawridinde e kala ley nanɗeɗe jaate fa hitande 2035 hono gollirde faransi darani nde yirwere nde holliti kañum darani ngal kawrital hono remoɓe maaro mbi dokke leydi ɗo ndema nokkuji ɗo maaro remeteno ɗo fuu waylitama waɗama cuuɗi e dun torri ndema maaro fawarde e nantinode maaro hono nantinetengo ndiyam ana buyta du hono jaaje fi ndemaaji di horejo bala e bala de kany e komiteji di remobe be to mottito wi wadi hono ko wiyete figol lenguru le mobere jama kenyen to sewaare to yo do kaddude di do kabaru jahande yenji jango.